class ine ndiku sudandudu mandiwona mayamba kutoka zaukunduku mugundi welenga masiya anu mabuku ndiku bebeleta nengati mwamachibuku kero nandilolanga rakazi ndili good ndinachukira udolo osatiza chupu ndinakhala pe ngati ndine bubu sunayike beef wayika sodudu timachikitako buringa rudzudzu wangotibaya kuti tibwele sofanduma ndine jisunga ndikobe ngati ndine buku Mission Impossible Tom Cruise chifuwa
ndinavaya ngati mphepo sunga ndiveze ndilibe depot ine ndi mashini amphepo sindingakumani olota jahebo sindikhala pa airport sindikhala pa airport sindikhala pa airport sindikhala pa airport pa airport pa airport pa airport pa airport
ninavaya ngati wrong If you do not get the picture, say panga zoom. Tamba zake sedzi muso koneza medula. Kaese piano fana trap on dia muna. Wiki 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 ndikalo wa bufu. Kukujela nkazi nkoko goleta mapiusi. Ukona kwa mbili ukufunika chikofi. Choka mianga sekundi weka pesiwe broski. Period, no soja ndi psycho Hango drop a verses ngata phone up and get bible Fano jandi legend jiwa ethically title Never been a pussy nigga nigga ndi nengango
Nina vaya, gari mpepo Sunga ndi veze ndi libe depot Ine ndi machine ampepo Sidi nga kumani oluta jahebo Sindi kalaba airport Sindi kalaba airport Sindikala ba airport Sindikala ba airport Ba airport Ba airport Ba airport Ba airport
Gero inandiro langari yamba yamba liza Mungero zipro ni magabe yango liza I'm running the game magabe yango siza Nikupitiliza game yotu na isiza I'm bracing deep Sindi labarani when you talk shit I want top speed Ndinafaya ndile private jet Nisi kuhuye brother Nima bongo sadaba Nika kumi ndondada Nina bwelo za kala Ndikuje my stress Uli busy kujari mapadi Daji miti roma ziva udiver
Ndinafaya Gari mpepo Ndi veze ndi libe depot Ine ndi machine ampepo Sidi nga kumani oluta jahebo Sindi kalaba airport Sindi kalaba airport Sindi kalaba airport Sindi kalaba airport Pa airport Pa airport Pa airport Pa airport